muddo 10 maalin oo xayiraad dhanka dhulka ay saarneed magaalada Baydhabo waxa 24kii saac ugu dambeeyay magaalada soo gaaray gaadiid badan oo sida noocyada kala duwan ee badeecooyinka ilaa ay hadda si rasmi ah uma cadeynin kooxda Al-Shabaab sababaha xayiraada ay u qaadeen wadooyinka magaalada Baydhabo hase yeeshee maamulka Koonfur Galbeed ayaa cadeeyay kooxda Al-Shabaab culaysi soo wajahay darteeda inay xayiraada uga qaadeen magaalada Baydhabo la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed dhanka saxaafadda Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayow oo shir jiraa ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay wadahadal ay galeen madaxweyne lafta gareen iyo kooxda Al-Shabaab inaysan ku furmin wadooyinka magaalada Baydhabo balse kooxda Shabaab maslaxadooda ay ka arkeen inay furaan wadooyinka magaalada Baydhabo
wali hadayane ummadan hadayane dawladda Koonfur Galbeed intii wal habiyara ta korgortan aan ku galaana waan ku galna Al-Shabaab shabaab tabartiis iyo weeli baabartan tii aadid maslaxadisi dantiis isku aray wali imaan nagaane dawladaha muxuu ahaa saaxiibada u naana oo duqeymo ku jeesidi oo taasoo yacni hafuulayti iyo go'aanka dawladda Koonfur Galbeed markii oo dhabtay ee la aragay iyo duqeymihii la soo bi markii la aragay shabaab dantiis wali ku fahmay inii baabartaas ku dhigo la wal kala wala hadal la galay iyo shabaabku waa toogi iyo wala adalata hindhooga kiimaade yakii id shabaab go'aan shay dhamaaday lankii imbaan go'aan la ku deeri lankii seedo go'aan la ku deeri kii hedi intuu shabaab go'aan la ku deeri lankaas oo shaku ku qabi edaysay inni baabur taas tutug lan kadiina wala hadal lan kadiina waana la gal doona qadiyadaasi warkaasi u seeri adaysay
taliyaha madaxweynaha wuxuu kale u cadeeyay in dhawaan uu bilaabanayo wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab dawladda Koonfur Galbeedna ay u diyaar garowday dagaalkaasi
dagaalkan hadda la sheegay wali kooleeyo oo gala doona golaha wasiirad wasiirka si jantis oo waardiye yar wadade ibaabur shay furunta kooban ee dagaalka iyo gala doon hadii Ilaahay yaro xilibaanada hal qof oo meel sugan gaadi doona ma leen labaan kasta guri iyo gala hadhagaaga doon dawladda dhamaantay hal qof meero madaxweynaan meeraw lambu meeraay
inkastoo gaadiidka xayirnaa ay soo gaareen magaalada Baydhabo maamulka Koonfur Galbeedna uu ka hadlay haddana kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin wax faahfaahin ka bixin sababaha ay u fureen wadooyinka magaalada Baydhabo sidoo kale weli waxaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ku jira maamulayaasha iskuulada ee u tagay kooxda Al-Shabaab waxayna xariga maamulayaashaasi ahaayeen kuwa ay ka caroodeen kooxda Al-Shabaab oo ay u xayireen wadooyinka magaalada Baydhabo مختار محمد عطوش VOA بيدابو